Hey DJ Lighter.
Alô? 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 Alô?
Oya wewe zenu mimi, sijui kutongoza, wakinipitisha, na mwaga hela.
Eti ni semen sisemi, tu semen sisemi. Uyo mto, ana utama, kasari, mama. Aye, badi.
Hold on, hold on. Keep calm, keep calm. Come again.
Chatu ni waweke wazi, mubaki na mishangao kuswaya mapenzi. Nataka kuyaeleza na leo tena, waiteni paparazi warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo baby, kumenaya na baby. Oh, nemuna kipenzi, nemshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mingi dunia. Na mistresi siwezi, oh, siwezi.
Wora ni joy, maisha mafupi ni simple.
Mama yangu, kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Oh,
kilichomponza fala kujiona simba, kumbe swala kasama kwenye penzi uchwara, badala kusaka miamala.
Ayo, toka ndeti pesa sana pendeza, na tena na enjoy na wanangu paombo.
Waka mtina soma na kamwili kana nona, we mwenyewe si unaona yani. Aina sema bora,
bora ni
Mwaga hela. Oya mwenzenu mimi, sijui kutongoza, wakinipigisa na mwaga hela. Asante. 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 Asante.
Shamba.
Alo? 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 Alo?
La fight!
Edge my G.
Mr. LG.
Afadhali
nimekuona.
Afadhali
umeonana.
Afadhali
nimekuona.
Afadhali
umeonana.
Nilika kinyonge sana,
tajiri kuna dudu, tajiri
wajani agize pombe nyama,
tajiri kuna dudu, tajiri
na bebe silete savan,
tajiri kuna dudu, tajiri
tajiri atalipa bwana,
tajiri kuna dudu, tajiri.
Nili kupigia simu, chaji kakata. Nika kutiria timu, njengo nisija kupata. Akiri karuka wazimu, takula jebata. Weni mtu muhimu, nikiwa nawe najipata.
Halo? 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 Halo?
Una gama pozi,
una mama,
una gama mluki,
una gama
mluki fa uozi,
una mama
kioza unuki. Tulika kinyonge sana,
tajiri, kuna dudu, tajiri.
Waja tu agize pombe nyama,
tajiri, kuna dudu,
hey. Wanangu wazimike jama,
tajiri, kuna dudu, tajiri.
Tajiri atalipa bwana,
tajiri, kuna dudu,
hey.
Tajiri.
Asa mwaga noti mwaga,
mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga.
Asa mwaga noti mwaga,
mwaga.
Tajiri mwaga,
mwaga.
Hey, mwaga noti mwaga,
mwaga.
Nasema mwaga,
mwaga.
Hey, 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 mwaga,
mwaga.
Jamani mwaga.
Wana wanangu kina chino, tumetoka bakani. Nikawa na wanangu kina papilo, tunakula madani. Ilikuwa na wanangu kina po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina bwai, ndo ikapita bebe fani. Sina zario, bebe imewaka na show,
shokari.
Sina kebunda, bebe imetaka by shojo,
shokari.
Sina zario, bebe imewaka na show,
shokari.
Sina kebunda, bebe imetaka by shojo. Mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Halo. Supu, 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 supu. Aye. Niseme, niseme.
Sema.
Niseme, niseme.
Sema.
Uyo mtu, ana utama. Na sana, ma. Eti ni semen si sem,
sema.
Ni semen si sem,
sema.
Uyo mto, ana utama, kasa, mama. Aye, body. Achi no wana ma. Oh, pa pa na. Aboy wana ma.
Basi shengo masasema tante. Leo, Jaiba, away, Unjan man, go away jealous man, ngakulele mpimelo ya, stay away man, you better go rest man, away, Unjan man, go away jealous man, ngakulele mpimelo ya, stay away man, you better go rest man,
sikujua kama ulishamposa, 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 nikijua kama ulishamposa, ulishamposa, mimi kimtosa, AJ, AJ, kumkoleza.
Around this city, everything we do is dirty. And you're waiting to
come on the kanguka kwa muza supu, eh. Hello. Supu, 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 supu.
So,
aye. Ni semen, si
semen.
Ni semen, si
semen.
Ah, uyo mtoto, ana utama, kasa, ma. Eti ni semen si semen.
Sema.
Ni
chala, casa la, ma.
Aye, body. Achi no wanna man. Push, papi papi la. A boy wanna man.
Meka shida chini brasi yu. Tujipongeze sijani wanafiki wamea chapa muziki wote tucheze.
Bye bye.
Chui.
Platinums.
It's the kids, baby.
Maswali mengi kwa waita auna elani. Iyo shingapi, iyo shingapi, auna elani. Maswali mengi kwa waita auna elani. Iyo shingapi, iyo shingapi, auna elani.
Nimeachwa staki tena maswali. Naenda bichi kuna upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Jimbo liko wazi sema nitakubali.
Unanitaka, eti unanipenda.
Asimamose.
Unanitaka, eti unanipenda.
Asimamose.
Unanitaka, eti unanipenda.
Asimamose.
Unanitaka, eti unanipenda.
Staki tena maswali. Naenda bichi kula upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Jimbo liko wazi sema nitakubali.
Unanitaka, eti unanipenda.
Asimamose.
Unanitaka, eti unanipenda.
Asimamose.
Unanitaka, eti unanipenda.
Asimamose.
Unanitaka.
Thank you.
wazuri hawataki pesa za mawazo. Ukimtaka we na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka we na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Mana makeup bay, viatu bay, na nywele bay, vinataka mani. Kaukote, usisobe, bure bure utamu atakupa nani.
Wanaume hatuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufilisike, wa enjoy wale.
Eta unataka pesa,
yochukue.
Ume umesha zileta,
yochukue.
Ama ganja ya kunyeta,
yochukue.
Ama unataka,
yonikue.
Demua mtu ondoa kamera.
Huku wa fungu wa vai
lighter.
One day I used to call my mama to tell her that I'm falling low. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Baby, this love done for me. Maybe this love not for me. I'm single. You know that I'm single. I'm single again. Who knows I'm single? Oh yes, I'm single.
Ah,
karatasi ni maua.
Wale walosema utoboy leo wako wapi?
Walosema utoboy leo wako wapi?
Mapite kule, mapite kule, kule, kule,
mapite kule.
Wale walosema utoboy leo wako wapi?
Walosema utoboy leo wako wapi?
Mapite kule, mapite kule, kule, kule.
Sisi sio milima, tutakutana. Sisi ni people, tutaonana. Sisi sio milima, tutakutana. Tukiwa kama people, itaumana, umana. Ukewa mtu, tu, 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 sumu. Kwenye jambo la mtu, tu, 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 kambali. Mume wa mtu, tu, 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 sumu. Kwenye jambo la mtu tututututu kambali. Nara ule wa mbele ya madui zako.
Nara ule wa mbele ya madui zako.
Nara ule wa mbele ya maexi zako.
Nara ule wa mbele ya maexi zako.
Yeah. Una akili wewe sina chaji kweli yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe sina chaji kweli yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe sina chaji kweli yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe sina chaji kweli.
Nara, ule wa mbele ya madui zako.
Ra, ule wa mbele ya madui zako.
Ra, ule wa mbele ya maexi zako.
Ra, ule wa mbele ya maexi zako.
Shuti kila kitu watuoni. Tunavyo kula batai watoni. Sisi sio levo za watu komu. Bado wananuka maziwa watoto wa kanyoni.
Sisi yao, sisi yao. Sisi yao sio wengine ni sisi yao. Sisi yao, sisi yao. Sisi yao sio wengine ni sisi yao. Yeah. Mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya madui zako.
Ra, kule wa mbele ya maexi zako.
Ra, kule wa mbele ya maexi zako.
Uchovu wa siku nzima, nafsi nataka nipongeze. Mwakirie mtima, wauni wangu kisogezi. Shogolosa, unga unga mwanangu upendezi. Ukitongosa, funga munda mtoto kamkolezi.
Ah, shetani amepika. Leo nani nitunge nijoko anawika. Ah, DJ ya chasifa. Nizo mwaibwa nijoto utacha na speaker.
Salome, niweke niwe shemu wako Salome.
Need a Betty on a Yashante. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Girl, you rockin' with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The Tish gang never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer with the best.
Yeah, yeah, yeah.
One night, night. Kunare bat, I'm not the
night.
One night, night. Kunare bat, I'm not the night. So let's go party. Mtoto wangu, let's go party.
Let's go party.
So let's go party. Kama hakuna wasi wasi.
Wasi wasi.
Ay, ay, ay.
Moyo nyumbani staki kuwai. Mana mpaka kwa mangia na nidai. Nataka nilewe paka suboi. Niwe sijitambui. Nilewe paka suboi. Niwe sijitambui. Akanya
kaniona wapi? Kaniona wapi? Kweli mimi?
Vyozo kuchiti mio jicho lipo nyanya ni shakula kijiti na magoma kidigo kwa klabu mkiti inachojua masela huko mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella ya pendagi makiki onanana umuziki na uweza Naweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza Di majirani wameanza kunigeza Umziki na uweza Naweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza Di majirani wameanza kunigeza I'm ya teacher A teacher konde Teacher Teacher konde I'm ya teacher Umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza Umuziki na uweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza Inachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndoma na slingishi hela Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera Watu wanataka muziki Mara kumi mwanangu wa Cinderella Ya pendagi makiki Onanana Umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza Di majirani wameanza kunigeza Umuziki na uweza Na uweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza Di majirani wameanza kunigeza I'm ya teacher Teacher Konde Teacher Teacher Konde I'm ya teacher Teacher Konde Teacher A Teacher Konde hey. Umuziki na uweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza Di majirani wameanza kunigeza Umuziki na uweza kuimba na kucheza Ona unato nipendeza
Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Isinja, I'm a Porisa, I'm
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja, Bemi Solo, Nabo, Wiz Khalifa. So much I feel like it's a crisp, who is a caribbean, who shake it down, who is a common fella, magapuya lantern, tangan is empty, in danger. So much I feel like it's a crisp, who is a caribbean, who shake it down, who is a common fella, magapuya lantern, tangan is empty, in danger. I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is ninja, I'm a police, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is ninja. Let me solo number with Khalifa. Who's over chai fail and got a crisp, who is a caribbean, who shake it down, who is a common fella, magapuya lantern, tangan is empty, in danger. Who's over chai fail and got a crisp, who is a caribbean, who shake it down, who is a common fella, magapuya lantern, tangan is empty, in danger.
Watako, Wagao, Taito, Washabush, Ganjako, Napakush, Japango,
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is ninja, I'm a police, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, is ninja, baby solo number with Khalifa, who's over chai fail and got a crisp, who is a caribbean, who shake it down, who is a common fella, magapuya lantern, tangan is empty, in danger. Who's over chai fail and got a crisp, who is a caribbean, who shake it down, who is a common fella, magapuya lantern, tangan is empty, in danger.
Wendo kitumbua, wendo sambosa. Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa. Wando mwisho areli, wako niwe kanuka. Walo kwambia nala zuchu siyo kweyo na zusha.
Wano kazi kao sisi kutuchaji. Wapekole yao wana tuanga maji. Na ongeze biki kwenye urokaji. Tuko teni jibi kazi full charge.
Fanya wanyama wanyuka. Kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wanyama wanyuka. Kiku kinyanywe kisha kanuka. Mikwa chana na wayo. Aki chita, 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 kimi. Kuachana na wewe chitaki, 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 chitaki mi. Mchana nikupe tango, siku ndizi swatata. Tuanze fanya mambo, kabla umemewacha kata. Mapenzi mweze kiwango, na umejelio talata. Na mjani jua kwa jambo, atoki mtu kwa mkapa. Yeah. Amuli chi, 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 amuli cha, 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 cha. Kamo yo ti ti ti, nimeoza je sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha. Kamo yo ti ti ti, nakuwa cha je sasa.
Wanakazi kao sisi kutuchaji. Wapekole yao wana tuanga maji. Na ongeze bibi kwenye urokaji. Tukoteni jibi benzi fulu chaji.
Kasi vanifanya wanyama kukinyanyo kama unatupa. Yani wanyama wanyupa. Kukinyanyue kisha kanuka. Mikwachana na wayo. Aki chita, 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 kuachana na wewe. Chitaki, 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 chitaki ni
Tukizipata ndo mabuzi
matumizi
tukiwa wiki kuonga
vingani.
natakaga ile kitu
ya uzinzi.
Jamani sisi ni walezi, tunakesha ba, tunatulia hela paka jua lianzinga. Ama kombewe hawezi hapa pato kufa, menda meza za inzi kwanza kwano shanga.
Wenyewe tuna kikao, tuna kikao, tuna kikao, tuna kikao.
Tupishe bana,
tuna kikao.
Bondole kele,
tuna kikao.
Tupishe bana,
tuna kikao. Tuna kikao.
Nishoti tuzo yogo ndo chini nyanga nyanga. Knocking check ya kidogo, metafuno bwana. Kushoto na zombi kulia tosi, nyamendo wa monde na misosi. Kikushinda chonde sijifosi, siamba kalikonge la utosi.
Eti ni lale, ni mlaye nani. Wakati pesa nimeshika umubani. Ni lale, kwa usingizi gani.
Na kiutaka mutu, mutu na tembezi wa kifu. Osha, kamata mututu, kitu kifuja bende miguju.
Asa, waonyeshe kachupali nyamwisha baku. Asa,
tingisha, tingisha,
efanya kauna mwaga mwaga. Asa, waonyeshe kachupali nyamwisha baku.
Asa, tingisha, tingisha,
efanya kauna mwaga mwaga.
Jamani sisi ni walevi, tunakesha baku.
Zama za kale nshainyeka
sana.
Kateni tumi ninjoy huko zamani nshaumiswa
sana.
Na jani tu nilibata zama za kale nchainika
sana.
Na jani tu meninjoi huko zamani nisha umiswa.
Masha mafupi pipi, ukikunja kunja sura utazeaka. Usikunja kunja sura utazeaka. Usibane bane sana utazikwa nalo. Enjoy, life is too short. Eti baby wangu wanivuruge ubongo. Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe.
We,
bia tamu.
Asikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Aye, bia tamu.
Sikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Aye.
Pombe yangu nauliza, eti nani kamwaga pombe yangu nauliza, jamani nani kamwaga pombe yangu nauliza, eti nani kamwaga pombe yangu nauliza. Mishalewa niko chakali, mishalewa,
mishalewa,
mishalewa, nyaka nyaka shalewa,
mishalewa,
mishalewa, sijelewi shalewa,
mishalewa,
mishalewa, hapa mtazima shalewa,
mishalewa.
Eti baby wangu wanivuruge ubongo. Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe.
We,
bia tamu.
Asikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Aye, bia tamu.
Sikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Aye.
tiki ya ni wada wana rafisa mos Achu Ayyebo, 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 ayyebo Chino wana man, chino wana man, chino wana man, chino wana man Achu Ayyebo, 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 ayyebo Tika wana man, tika wana man, tika wana man, tika wana man Achu
Eh, wangu moyo unuminya, mami nawe unuminya Wangu moyo unuminya, mami nawe unuminya Mama Amina Mama Amina we
I'm lonely, baby please call me si baridi. Nataka kukuona, kuja unifariji. Nimechoka kukesha kama popo popo, kama popo popo, niso popo popo. Nimechoka kutanga kama popo popo, kama popo popo, niso popo popo. Na baby you be pro, say you got my number. Oh yeah, oh yeah. Na baby you be pro, baby, you don't call my number. Oh yeah, oh yeah. I'm with a cozy city, Johnny. I'm lonely, baby. Please call me. I'm with a cozy city, Johnny. I'm lonely, baby. Please call me. Oh, hola, hola, hey, 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 baby. Hola, hola, eh, ay, ay, baby, where you are, baby, where you are, baby, where you are.
Pesa nyingi leta watoto konono. Shauli zao kimpango wao, kwani si atuli kwao. Na mwaka huu tutapija bebe zao. Si tumetoka chaka kupigika, satuishi ni maisha kideu. Si tumetoka chaka kupigika, wanangwe niko wapi? Tugawane umasikini, hiyo sadaka lawi.
Amina,
mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo, funga mageti. Haya funga mageti. Ale funga mageti. Haya funga mageti. Funga mageti. Haya funga mageti. Funga mageti, aya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 yes.
Bado kidogo.
Yes, 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 yes.
Kidogo.
Awe.
Yes, yes, yes.
Maskini leo tumepata.
Oh,
na wala hatuoni wala tusiki akili ya mbwata.
Oh,
sagudie. Leo wamemaliza utata. Nakula kesa, mbwa kala mbwa, kupaka kala paka. Awe, jaiva.
Si tumetoka chaka kupigika,
shima nimejema.
Satuishi ni maisha kideu,
shima nimejema.
Si tumetoka chaka kupigika,
shima nimejema.
Wanangwe, niko wapi? Tugawane umasikini, hiyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate
kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Haya funga mageti. Ale funga mageti. Haya funga mageti. Funga mageti. Haya funga mageti. Ale funga mageti. Haya funga mageti. Bado kidogo.
Yes, 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 y
kidogo. Achino wana man, she wana man. Why wana man? Why wana man? Papi papi lo.